Yule yule shuja nilozaliwa kita na kuzikonga nyoyo za mafans kibao, chuki na wanga kibao, bado na koma nao, wanaonazimu nibaki kwenye miliki za wapolo test kuigawa na fasi yangu, ila bado na kuama kukabe zipanti zangu, watoto anauliza ya koje mapafu yangu. Na cheka na jibu wanajua mwenye sauti tamu, iso pili pili watu wanakiri kili, kisuka ngoma watu ucheza wawiri wiri tamu, iso pili pili watu wanakiri kili, kisuka ngoma watu ucheza wawiri wiri. Sishiwi shida ingali nishazoea, nishapitia shuruba na bado sijapotea, kwenye wanjo wa vita mwenyezi kaniangazia, una dis, mina kaza na bado nasikia. Hapwa miswaga tu, kasi nikaza tu, wenye chuki wa chuki eruru yangu waniachie. Yani miswaga tu, kasi nikaza tu, hata Mungu niangazie kwa nubana waachie. Hapwa miswaga tu, kasi nikaza tu, wenye chuki wa chuki eruru yangu waniachie. Yani miswaga tu, kasi nikaza tu, hata Mungu niangazie kwa nubana waachie. Mungu cheka nao, wakanipa sifa za kijinga, seli kabuma mara wakanza kuchonga chonga, sababu ya haso za game kajikuta na konda, bado ali this kwa game tayari shakifia.
So piri piri watu wanakiri kili, kisuka ngoma watu ucheza wawiri wiri tamu. So piri piri watu wanakiri kili, kisuka ngoma watu ucheza wawiri wiri.
Fanyu shindani, nafanya kila choweze kana, ajabu snitch, wanalazimisha kushindana. Wabish kinyama, wanapingana na maulana, mwisho wa mateso ni ushindi, ndo na chomini buwana.
Hapwa miswagati, kazi nikaza tu, wenye chuki, wachukie roho yangu waniachie. Yani miswagatu, kazi nikaza tu, hata Mungu niangazie, wanobana waachie. Hapwa miswagatu, kazi nikaza tu, wenye chuki, wachukie roho yangu waniachie. Yani miswagatu, kazi nikaza tu, hata Mungu
Hapwa miswaga tu, kazi nikaza tu, wenye chuki wa chuki ero yangu waniachie. Yani miswaga tu, kazi nikaza tu, hata Mungu niangazie kwa nubana waachie. Hapwa miswaga tu, kazi nikaza tu, wenye chuki wa chuki ero yangu waniachie. Yani miswaga tu, kazi nikaza tu, hata Mungu niangazie kwa nubana waachie.
Ziggy zom, ziggy ziggy zom, 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 zaga 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 zang, zaga ziggy zom, ziggy zom, eh, shitty craver. Oh, bang record, yeah, she no styling,
she no,
yeah,
what's her name, Mwanza?
True boy, now PNC,
yeah, what's her name, Mwanza? PNC,
Benio Comelero, Comelero.